Ku ikubitiro iyi gahunda izatangirira ku bafite amaradiyo bacuranga indirimbo zitari izabo, abafite televiziyo, abanyamahoteli, abacuruzi mu maduka, amahahiro n'ahandi bifashisha ibihangano mu kureshya abakiriya nk'utubari, utubyiniro n'abandi. Madamu Bwiza Nadine uhagarariye sosiyete nyarwanda y'abahanzi anayifite inshingano zo gukusanya amafaranga asobanura ko iyi sosiyete ishinzwe kurengera umutungo bwite w'ubwenge. Uyu muyobozi avuga ko ubu bamaze kubarura abantu bose bazishyuza guhera mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka.
Twebwe dushinzwe guhura n'abakoresha ibihangano batandukanye tukumvikana uburyo bwo kwishyura. Dufite na tarifu yashyizweho n'umwanditsi mukuru, hanyuma amafaranga ava mu bikoresha ibihangano tuyaha abahanzi dukurikije uko umuhanzi yagiye acurangwa, hari ari kuvuga muri muzika, hakaba n'ibitabo bya biography na cinema na fine art. Rero ubu twatangiranye na muzika ariko tuzakomeza n'ibindi buhoro buhoro.
Iyi gahunda hari bamwe mu bahanzi nyarwanda bavuga ko ahubwo yari yaratinze, nka Karangwa Gaston uzwi mu igurupe ya KGB avuga ko iyi gahunda izafasha abahanzi nyarwanda.
Ni ibintu twari dutegereje cyane n'abahanzi batubanjirije, Impara, Ingenzi n'abandi ba kera nabo bari barasabye ko itegeko ryashyirwaho kugera rijye ribarengera ibihangano byabo bikinwe bishyurwa. So nuwa ngo ni ibintu rero no mu bindi bihugu bo batangiye barabimenyereye, ugeza Uganda, Kenya, mu kabari nta muntu ugipfa gukina indirimbo adafite lisansi imwe yuko yishyuye yaguze gukina ibihangano ibyo ari byo byose ashatse. So ntwa ngo ni ikintu cyiza kizafasha abahanzi gutera imbere. None ba bahanzi bacikaga intege, kuko urabona ubu ngo abahanzi bahangaga ari ukugira ngo bategereje ibitaramo, kandi ubundi rigiye hanze ibitaramo babikora ari ukwiyerekana. Ariko twebwe wasanga abahanzi bacu ni 100,000, 200,000 bamuhaye ngo aririmbye mu kabari runaka, gutyo ugasanga ashobora kuba yaririmba gatatu mu mwaka.
Hari abandi bahanzi basanga iki kigo cyari gihaye inshingano kitatumwe n'abahanzi. Mugabo Justin ni umuhanzi ubimaze n'igihe kinini mu Rwanda.
Ku mpande zombi igihe naratunguwe, kuko ntabwo nigeze menya isosiyete cyangwa se undi wari wese ugiye gushakira inyungu mu buhanzi akabintunguza. Nubwo byaba ari byiza ariko utabibajijwe urumva biratungurana, nyine sinamenye uburyo nk'umuhanzi icyo cyemezo cyafashwe. Inyungu niba hariho n'abantu bazishakira abahanzi baragombye kuba bararebye abo bahanzi bakavugana nabo. Gusa icyo namenye nuko hari sosiyete zo hanze zaje kwiga uwo mushinga, noneho zigiye gushakira inyungu abo bahanzi. Kuba igihe bataraje kundeba birashoboka bararebye abandi, ariko ibyo byose urumva niba bararebye abandi, ibyo babarebeye ntabwo bindeba nk'umuhanzi.
Kwikubitira amafaranga azakwa amaradiyo ndetse na televiziyo. Kuri Mugabo Justin umuyobozi wa radiyo na televiziyo Isango Star avuga ko iyi sosiyete igiye kwivanga mu kazi.
Indirimbo twakoreshaga nagusobanuriye ko twazikoreshaga hagati yacu tugafasha abahanzi kuzamura amazina yabo n'igitangazamakuru kikabona indirimbo kivuza, kugira ngo abacyumva bakunde icyo gitangazamakuru bishingiye ku buryo mwembi murimo mukorana. Kugeza uyu munsi se urumva hakwiye kujyamo umupolisi? Nta mupolisi ukwiye kujyamo, kubera ko abo bantu bumvikana neza uburyo ibihangano byabo bitambuka. Nihagera ko batumvikana bakajya kubahiriza undi wababwiye wo hanze, ubwo ngubwo niwe uzatambutsa ibyo bihangano byabo. Ariko kugeza uyu munsi ntawe uratubuza kuvuza ibyo bihangano, kandi nta n'umupolisi ukwiye kujyamo hagati y'abantu bumvikanye igihe nta tegeko ryapfuye.
Ku ruhande rw'ikigo nyarwanda gishinzwe iterambere RDB, ari nacyo gishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda, umuyobozi w'iki kigo Claire Kamanzi avuga ko kwishyuza amaradiyo n'abakoresha ibihangano bitari ibyabo bizatuma abahanzi babona imbaraga mu buhanzi bwabo, barusheho guhanga udushya ndetse bagira icyo bamarira igihugu.
Icyo nifuza ni uko tureba nk'imitungo iyo ari yose kugira ngo nabo uwekoze abone uburenganzira na revenues ivuye muri ibyo amaze gukora. Niba King James azi ko kugira ngo ama radio stations cyangwa amahoteli akoreshe his music ko hari icyo ari bubonemo, icya mbere azabona ubushobozi bwo gukora ibintu birenze ibyo akora ubu ngubu, bizamufasha kuko azagira incentive yo kubikora. Ariko natwe n'igihugu tuzafashwa kuko creativity y'abanyarwanda izagenda iyongera, ashobora no kujya hanze n'ibihugu bitandukanye kugira ngo agurishe music ye. Igihugu n'ubukungu bizunguka.
Iyi sosiyete yita ku nyungu z'abahanzi isobanura ko ibiciro byashyizweho bigendeye ku biciro mpuzamahanga, ariko ko azaba ari make cyane bagereranijwe n'uko ahandi bikorwa. Uyu muyobozi w'iyi sosiyete Bwiza Nadine avuga ko mu gushyiraho ibiciro hazajya habamo no guciririkanya. Ku ikubitiro hagiye gutangirirwa ku maradiyo acuranga umuziki ndetse n'ahandi hantu hose bakoresha umuziki utari uwabo, ariko nyuma hazanishyuzwa abakoresha ibitabo n'ibindi bihangano bitari ibyabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.